wa shakutu rengera yele
Ewuzima iolele
Mumara nishimi wabanu kugira nibi byanditswe Kuko mugicuku chanyuma aribwo twe tuzarima Muririmbe zandirimbo ziumure Nyuma yibihe nibicu hari undi buzima Yele yele Sindagize duhungire kwibendera ibasha kuturengera yele yele Ndabona indi umushyitsi afite ubwoba bwibiye ahora atinya ibyuru buri joro nasinzira muririmbira indirimbo ziumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari
music@gospelmetrics.com.